banyu mu masoko kubakiswaza etembo kubula mu bana bo songa enseno yonna kwenyiniyo tugabirire mikisa mukama tukitaga tusasiye ebye bitubulirwa mukama tubifuule ensonga bituyambe okufuuka abakulisitaayo abagasa okomawo okunona n'olidda tuse kitoffe tufune essanyu mu maaso go kuba kiswaza kubula mu bana bo songa enseno yonna kwenyiniyo tugabirire mikisa mukama tukitaga tuse kitoffe tufune essanyu mu maaso go kuba kiswaza etembo kubula mu bana bo songa enseno tugabirire mikisa mukama tukitaga tugabirire mikisa mukama tukitaga.